kubina munyega nyega kubera umuri sanakone bone mwese mukina munyega nyega kubera umuri sanakone oh 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 kubera umuri sanakone hey hey kubera umuri sanakone umusumwe naragiye murano mukambiye Umukambwe nabonaga yuko shajiye Ambwira inkuru iryoshye reka mbacire guma yanjye Ambwira inkuru iryoshye reka mbacire guma yanjye Yaragiye musaza Mukina munyega nyega kubera umuri sanakone bone mwese mukina munyega nyega kubera umuri sanakone oh 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 kubera umuri sanakone hey hey kubera umuri sanakone umuri sayasaga nubabaye yeah yeah Sayasaga nushegeshwe ye ye aramubaza ati ko mbonuraba ye uwawa hayiki aramubaza uwe ko mbonubaba ye uwawa hayiki arasubiza ati muzehe ndekubonaho boye nenda gupfa nahogojwe n'umukunzi wanjye umukunzi wanjye yitwa kone Sinzira kandi ndambiwe ubusore niwe wenyine mbona wambera umufasha Mbone mwese mukina munyega nyega kubera umuri sanakone Mbone mwese mukina munyega nyega kubera umuri sanakone Umusaza yaretsaho yaragiye no kwa kone amubwira ukwiheba yasanganye umurisa waragukunda ehe kandi ni wowe ashaka muzamubera umuhoza kandi mutima w'uruho ndetse umufasha Tikimba mu mutima tuyu niwe imana yampaye ngo mbere umuga undaza amajoro nasinzi ndaze we Ganye